ATMTmusicmedia.com.
Good and bad, funny. Oh,
hey, yo, see some greedy.
We want to know who then it comes to the boy. You let Bali know who then it comes to the baby. You let Bali know who then it comes to the boy.
Kaneto shamba, apende mkwanja, akikamia kwake namba moja.
Jambu waka makaranga basi, jambu waka makaranga, jambu waka makaranga mama. Watoto wa Chris Scott nyumbani mumboy, watoto wa Mpumalanga Pesuru anakujua usta macho, anakubali sana babake na dai anikiwa ni mimi hapa eh, sauti ya Simba yo eh, anakubali sana mama sweet lady anakujua well ebo.
Cheze ama piano ya sikeli ya kompa 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 kompa.
Download kupitia TMT Music Media.com.